na 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 na.
Next level music, Dr. Jesus. Umulopa ove iwe, walinsamba ine. Umulopa ove iwe, ulanandila ko.
Senda, wasendele chapinda maiwe.
Senda,
wasendele membushandi.
Tachali chayanguka,
no no.
Ushe chipuna chavufumu,
no no.
Wasalilo kwisa mfuila. Kwali shilili,
shilili,
elo batile,
vinyana leya bafuila.
Onse wapone shenko keshavo,
kumulu kwali tondolo.
Elo waimine,
mukulu ule sondelio, se.
Ni mumulu paobe ulia wine,
emoto asange pusukilo.
Ni mumulu paobe ulia wine, twa sango kupola wasalile
ukusumya mulopa pa mulandu wa mebushani
umulopa ula nandila go ine
senda
senda
wasendele chapinda maiwe
senda
senda
wasendele mebushani
tachali chayanguka
no no
ushe chipuna chavufu
no no
salilo kwisa mfuila.
First of all, luse love lwa lengele ukuti miando shandishi putulwe ne waningilo kufwa mumulo pana kuputulwa wavidi wavidi kavidi watile twende wavile tawafwa ilepo ukuti ne wondilepo wandipili lemisha. Esho nebo shinga lipile miake mintia pendwa makana makana ye. Kusendele chapindama ukutini endo wa inama mulo paove wafike ngalaba. Senda
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 wasendele chapindama
wasendele chapindama
wasendele mbusha
chali chayanguka ushe chipuna chavu
nisuma
salilo kisa mfuila
nipani apene balu bade pani amakabu ya uniwani wasendele chapinda matukela chavu senda
senda
we Yesu weyo
senda
nebo ni mundungwa. Seka seka wasendelo kupina wapoku
no. Next level